SwahiliPod101.com Vocabulary Builder.
College and University.
Chuo na chuo kikuu.
All vocab follows a translation. First, listen to the native speaker. Repeat aloud, then listen and compare. Ready?
Dormitory.
Bweni. Bweni.
University.
Chuo kikuu. Chuo kikuu.
College.
Chuo cha ustadi. Chuo cha ustadi.
Student.
Mwanafunzi. Mwanafunzi.
Professor.
Professor. Professor.
Graduate.
Hitimu. Hitimu.
Dissertation.
Tanisifu. Tanisifu.
Major.
Kuu. Kuu.
Undergraduate.
Mwanafunzi. Mwanafunzi.
Postgraduate.
Aliye hitimu. Aliye hitimu.
Knowledge.
Ujuzi. Ujuzi.
Term.
Kipindi. Kipindi.
Attendance rate.
Kiwango cha mahudhurio. Kiwango cha mahudhurio.
Credit.
Mkopo. Mkopo.
Degree.
Shahada. Shahada.
Well, listeners, how was it? Did you learn something new? Please leave us a comment at SwahiliPod101.com. And we'll see you next time.